Rugagiri gavana kurugagi kerero rwasum jurugabe rubangwa yami acurubaza barayikumbura rumanda ko niyo yande mesheje mu rugama leo gaza mugabo wambe Igere mu rwamo mu rwimira igera mu rwungura rwa kabiri ndiyo ya kabiri nyamaze wakame Ganza mugabo wambe Yarakamira
babo mu
mirambi ya gahera
Emebare ya
imibamburo
Baraka tangonda bana nibanu
mu mirambi ya shamanya
Give it up.